electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. Ati high electro, high electro. Nimesema mara mbili high electro. Mini champ home, nime stock my medal. Airtel safa my line ya Telkom. Three wishes, fast wrap the kettle. You can't see me, now I knock my smackdown. Buzz ni shut down, show ni shut down. Siniliwa show, mina kuaga master. Tano nane tunakuaga tumefire. Tano nane tukipula pona guaya. Tano nane blackout hawa oni. KPLC kumekatika mawaya. Tano nane tunakuaga tumefire. Tano nane tukipula pona guaya. Tano nane blackout hawa oni. KPLC kumekatika mawaya. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai munguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. Ati so kambali suchezaga na ma voltage. Bazatari tunaswitchigi ma socket. Six digits ndo zinacheza kwa token. Kianza kujikata mina take off kama rocket. So kama kawa kama dao. Nambi ali bitch so ni kama kawa. Nasikia kidole kimoja hakivunji chawa. Huku east mkwela wako tunaweka power. Lojo ni easy, bazi me cheesy. Vele jona drip utathani ni majini. Guap ni mangiri, pepa ni chili. Miuku wa mkenje nisha kuibia disiri. Flojo ni easy, bazi me cheesy. Vele jona drip utathani ni majini. Guap ni mangiri, pepa ni chili. Miuku wa mkenje nisha kuibia disiri. Hey. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai unguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Shash ni za manti ama za Guzman. Nikidrop wanashikwa na magoosebum. High qualify chef sijai unguza. I'm so high electro kama booster. I'm so high electro. Electro kama booster. I'm so high electro kama booster. Yeah, I'm so high electro kama booster.